tunesjam.com.
Tesha, musu moshi tesha. Ntelo ngankabani sinabelu, mina nsebenza kanzima. Yazi mpumelelo ayikho lula, yeah. Kodwa ngomusa wakho, ngomusa wakho. Ntelo ngankabani sinabelu, mina nsebenza kanzima. Yazi mpumelelo ayikho lula, yeah. Kodwa ngenxayo musa wakho, kodwa ngenxayo musa wakho. Ixesha Tesha, Tesha, Musumo Shitesha. Ntelunga nkabani sinabelu, mina nsebenza kanzima. Yazi mpumelelo ayikho lula, yeah. Kodwa ngomusa wakho, ngomusa wakho. Ntelunga nkabani sinabelu, mina nsebenza kanzima. Yazi mpumelelo ayikho lula, yeah. Kodwa ngenxayo musa wakho, kodwa ngenxayo musa wakho. Ixesha we'll be right back. angicabanisi nabelungu. Mina ngisebenza kanzima, yazi impumelelo ayikho lula. Yeah, kodwa ngomusa wakho, ngomusa wakho. Ngicabanga angicabanisi nabelungu. Mina ngisebenza kanzima, yazi impumelelo ayikho lula. Yeah, kodwa ngenayo musa wakho.
More music on TunesJam.com.